Chucky Supplier. Supplier. Scary.
Nani kakata zato spande kwenye stage kwanza? Hapa na tunapanda, tunaibiana kama kawaida, mwanzo mwisho sio. Ebe bamba.
Muziki paka kitwani kwako na chunkysupply.com.
Watoto wapendini.
Kwa Kwaro TV, taarifa na burudani.
Wido wa wapi uyo? Wido wa wapi uyo? Wido wa wapi uyo? Wido wa wapi uyo? Na kama wewe shoga, naomba usimame tu, ila kama mwanaume kweli, makofi piga. Na kama wewe shoga, naomba usimame, ila kama mwanaume kweli, makofi piga. Wana kumkono kulia juu, wakushoto juu, usanisha nataka nisike papa. Masela mkono kulia juu, wakushoto juu, usanisha nataka nisike, nataka nisike papa. Wangu kome kunipigia, kuna mtu anani udumia, na na wimbo atari na ugopo tani aribi. Eksu wangu kome kunipigia, wesuri nikata ukani unanini, mwono napiga simsa kwangu mesa unini. Mkuchukua time sina mapenzi ya kushare, mwone kwanza bichwa lake meno kama mama. Kulia sula mbaya, shepu mbaya, weza kwa na kushanga, ndo mana ukipiga picha filter na kukata. Basi mwache ni asomewe chiziro, 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 chiziro.
Yeah.
Oya we. Oya we. Oya we. Wanabu wetu wangu wamekuwa king'ang'a kutwa kulilia mabwana alafu anajiona kwini kumbe pakulalana. Wanangu wetu wangu wamekuwa king'ang'a kutwa kulilia mabwana alafu anajiona kwini kumbe pakulalana. Lauri Daga Epilani. Epilani. Ethinani, Ethinani, na kama wewe shoga, na kama wewe shoga, and I just see the panga, oya makofi piga kwachu, 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 makofi piga kwachu. Uyo! Twimbe! Wanaume! 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 DJ Sima kidogo nataka kusema na mashabiki. DJ Sima kidogo nataka kusema na mashabiki. Kama mtoto mdogo uondoke nisikuone kati. Nani mlobaki kati na waomba mtukushe dareki. Kama una dareki kibabe nifuata shati kati kati dareka. Kukusha! Dareka! Kukusha!
Chunky supplier, a supplier. Ra, chunky supplier, supplier. Scary.
Muziki paka kitani kwako tankisupply.com.
tankisupply.com.
Achanki baba Nasma.
Hey.
Kwaro TV, taarifa na burudani.
We do our duo. We do our duo. We do our duo. We do our duo. Yuzi alipiga simu haka. Kanikata simu. Leo anapiga simu. Huyo mchumba mwenda simu ngoja kwanza ni wote. Kwanza malaya una kwako, wapakuoza wenzako. Unajiita malaya, unatumia simu ya mkopo. Malaya unanuka jasho, ueleweki upo upo. Usijiite malaya wakati ya tupajui kwako mshamba.
Napo gati gati jonyo nsho malaya. Wena no.
Mshoni kwa papie ba. Chezeni huko mshoni kwa papie. Education.
Usijiite malaya mume wa mtu wa miliki.
Usijite malaya ila kula tumtiani. Tulia, malaya kula ushibe. Wejisha uwe kunywa mipombe. Malaya una kwako. Kama kweli we malaya. Napo katika kikonyo cho malaya. Kanda shusha nye. Kama kaji kubari mako pipigia kwa yu. Napo kati changa mke, changa mke, changa mke, changa mke, changa mke. Baba! Kama naji kubari mako pipigia. Kama mpenzi wa singeri makupi.
Chunky supplier, supplier, Chunky supplier.
Watu mishaji ordinari. Watoto wa parapata. Nini to Tona chotaka baby kekupa. Na posita zima mara o kama kipanda. Kiri machalo sote piangu. Sina godoro wake ya Mungu. Nipumi kema mara o Mungu atanipa. Siku kipanda na mbugi. Keep you not a cowboy. You don't have a gun. Keep you not being a gun. You don't have 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 a gun. We are the army. Who think you can have a new gun? I don't know. That's the money. We're going to be with. We're not going to be with. We're not going to be with. We're not going to be with. If you not been that one, Bamba, Tulia, come on, I kubari mako pipiga. Kama pesa sikeri mako pipiga.
Chunksupplier.com.
Bamba, Tulia, ushezi unaniangalia. Badilika tena. Ushezi unaniangalia. Ushezi unaniangalia. Tulia, na kama wewe shoga na omoti. Ila kama mwana umekweli, nipe mama. Na kama wewe shoga.
Kwakwaro TV, taarifa na burudani.
Chunky supplier. .com.
Wea! Nisha kumba sana tuongee. ila menika deka blani nisha kumasa natoke naso kwa masim So kwamba simtaki we kumbe alipata nini yakisera watoto wa uswahilini oh, no, 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 no.
Na burudani.
Sikia, bao yuni.